abantu mwelanga Mwuri maishu zingu ya
Alifuru nisoe na kwa pita Zeni mubanja yanga wazi wandine pira Kukashitika vingi nendine nilipira Oshe ninga inevua njinga sinigunirira Nuwanda nikangala pena ngoni marira Mavuto ya bongane mwemonga ni masoka Iwe unifuringa nisadio nisoke Netemu yopumuro ya tibera nikuna I'm going through a lot but you don't know cause Madama nifusa makwesheni Atinae ya funa atesheni Mutu ukakula dia sumale wangonya Satana alibize ya niru mamonga sana Kala monga makizo kinyuwa isima hard worker She's a boy Raven she
Muniseka leo Semu zewa vamene lipeka mo
Nyaunga icha kekera hile
Muniseka Muniseka leo Museka nchito yanga
Nyaunga icha kekera hile
Nilipeka weyo pumula Mbolo ya keza hile Nilipeka weyo pumula Mbolo ya keza hile
Abanda mwelani Abanda mwelani Abanda mwelani Abanda mwelani Mwuri maishu
Zimu ya Zimu ya kuma Do you wise Do you wise Ufjaka ma Ufjaka ma Muniseka neho Muniseka Muniseka neho Muniseka Muniseka neho Muniseka Muniseka neho Muniseka Can you wise Can you wise Zimu ya kuma Zimu ya kuma Do you wise Do you wise Ufjaka ma Ufjaka Bamena nichitaneo Sipamene uchitaweo Bamena nichitaneo Sipamene uchitaweo Iwe ungangale kapokola Inde nikangale gati Iwe ungangale teacher Inde ndine chape musician Tiseveze landa lama
Iwe naneo
Tiseveze landa lama
Iwe naneo
Tiseveze landa lama
Iwe naneo
Muniseka leo Muniseka nchito yana
Nyanga icha kekera
hile Nilipeka weyo pumula Mbolo ya keza hile Nilipeka weyo pumula Mbolo ya keza hile
Abanda mwelani Abanda mwelani Abanda mwelani Abanda mwelani Mwuri maishu zimuye
Doniji Doniji
Kimuzo Some proof wa tishani hapo Na bahasera sitati Mafuto rungu hapo Ayo Mr. Yosia nako Mr. Chipes Mr. Chimzi Kolowa Washatire kisindaza hapo Love more pretty C1 wa tishani hapo Mr. Lino DJ Capsi Yo, Ayo Sniper Mr. Waida see you Yo, Ezekiel Size matters baba shop I see you Wanuka ping I will see presence Yo, Nava Jay Swaggy Levan Junior On the beat Yo, Makizo Yo, King YC Zambia Thank you for this one
Wakata, wakata, wakata
music production, baby.
Kanye music promotion.